Nalia, ui, Nalia, ui, 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 Nalia, ui, Nalia, ui, ui, ui. Baba, shuka usitumane, shuka usitumane, baba, shuka usitumane, shuka usitumane. Nyumba walifunga, na stima wakakata, mtoto wakafukuza shule, na pia wakamchapa. Nashindwa nitafanya nini, mawazo kwa akili. Nashindwa nitafanya nini, baba mbona mimi. Shuka usitumane, oh baba, shuka usitumane. Nalia ui, nalia ui, ui, ui. Nalia ui, nalia ui, ui, ui. Baba shuka usitumane.
Kakimkidi, najua unaniona kakipindi.